You're with SBS Radio.
Bil ka hor ayay ahayd markay Xanaan Ibrahim oo Melbourne degan go'aansatay inay waqtigeeda oo buuxa geliso xayeysiinta dharka ama waxa loo yaqaan modeling. Xanaan ayaa ka shaqeyn jirtay daaweynta dadka kansarku ku dhaco oo shucaaca ama radiationka lagu daweeyo. Waxay hore dharka ugu soo xayeysiisay Lisa Gorman oo ah gabdhaha ama haweenka dharka designerka loo yaqaano ama dharka sameeya ama naqshadeeya. Haddana waxay tallaabo weyn u qaaday xirfadeeda dharxaysiinta. Sidoo kalena tallaabo weyn ayaa arrintani u tahay kala duwanaanshaha hay-adaha waxaysiya ama dharka xaysiya oo inta badan aysan ku jiri jirin gabdho ka soo jeeda dadka dhaqamada kala duwan. Miss Ibrahim ayaa sheegtay inay rajaynayso inay waddo cusub u furto haweenka kale.
Australia is known for being such a multicultural country. Living in Melbourne, you really feel that. But in the fashion industry,
Australia waxa lagu yaqaanaa inuu yahay dal dhaqamo kala duwan leh. Haddaad Melbourne ku nooshahayna taas waa dareemaysaa. Laakiin shirkadaha dharka xayeysiya kuma jiraan dad dhaqamo kala duwan ama kuma badna. Marka waxaan rajaynayaa inaan taas bedelo oo aan dariiq cusub u furo oo ay muslimiin badani ka baxaan xanibaadda ay dareemayaan inay arrintaasi ka saarnayd. Asbuucan ayay gabadhan oo 25 jir ah taariikh cusub samaynaysaa. Iyadoo ka qayb galaysa furitaanka Melbourne Fashion Festival ayay Miss Ibrahim noqonaysaa gabadhii ugu horreysay oo xijaab qabta oo dharka ku xayeysiisa xafladan. Waxay sheegtay in shirkadaha dharka xayeysiya ay u ogolaadeen ama siiyeen fursad xijaabka wax ku xayeysiiso.
So I have a bag that I normally bring with all the different color hijabs and the stylists and designers either pick from what I have to match the outfit.
Waxaan caadiyan wataa oo la imaadaa boorso xijaabyo kala duwan oo kala midaba ay iigu jiraan. Midka ku haboon oo ku baxaya hadba dharka aan xayeysiinayo ayay kala baxaan. Laakiin xijaabyada hadda aan wato asbuucan waa kuwa aniga si gaara la iigu sameeyey oo runtii aad iyo aad ii soo jiitay oo aan ku farxay. Xanaan waxay ku dhalatay Kenya, waxayse ka soo jeedaa Soomaali. Jacaylka ay u qabto dharxaysiinta wuxuu ka bilowday dukaan hooyadeed ay ku lahayd West Melbourne. Xanaan waxaa la dhashay 11 caruura oo waxay iyadu ku jirtay kuwa dhexda, waxayna sheegtay in xirashada xijaab uusan weligiis ahayn mid sahlan.
Islamophobia has been on the rise for a long time, and so there are, have been
some... Islam na'aybku intii muddo ahba uu sii kordhayay. Waxaa jiray waqtiyo ay aad u adkayd inaad xijaab xirato. Markii dhacdo televishinka laga sheegaba haddaad tahay muslim muuqda oo loo jeedo waxay ahayd wax aan dadku jeclaysan ama lagu farxin. Xanaan Ibrahim waxay noqon kartaa gabadhii ugu horreysay oo xijaab qabta oo ka qayb gasha xayeysiinta dharka Melbourne, balse ma noqon doonto tii u dambeysay. Madaxa International Fashion Event Graham Lucy ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo hay'adaha dharka xayeysiya ay ka heli karaan dadka dhaqamada kala duwan.
Our model agents are training models from diverse backgrounds. That's a change. And we're really hoping it just doesn't become an issue anymore and it's just normal.
Dadka soo qora ama keena gabdhaha dharka xayeysiya waxay soo tababarayaan qaar dhaqamo kala duwan leh. Waxaan rajaynayaa in la gaaro waqti xitaa ay iska caadi noqoto in gabdho xijaab wata ama midab kale leh ay dharka xayeysiyaan oo ay arrintaasi caadi iska noqoto. Mr. Lucy ayaa intaa ku daray in hay'adaha waxaysiya ay arrintan waqti dheer ku soo qaadatay waddo dheerna weli ay u hartay. Wuxuu intaa ku daray in sawirka guud ee ah in gabdhaha dharka xayeysiya ay ahaadaan kuwa aad caata u ah oo isku midaba aan hadda la doonayn.
We cannot expect designers and the industry to just focus on a small minority.
Ma ka fili karno in naqshadeeyaasha dharka iyo hay'adaha guud ee dharka xayeysiya ay diiradda saaraan oo keliya dad tiro yar, sababtoo jiilalka hadda jira muhiim uma aha taasi. Haddii aadan dadkoo dhan ku darina, waa lagu sheegayaa oo waa lagu xasuusinayaa. Iyadoo Xanaan Ibrahim ay u diyaar garoobayso Melbourne Fashion Festival, waxay rajaynaysaa in guusheedu ay dhiirigeliso gabdhaha dhalinta yar inay ku farxaan sida ay u egyihiin marka ay muraayada isku fiiriyaan.
I really hope to aspire young women who are wearing the hijab.
Waxaan runtii rajaynayaa inaan gabdhaha dhalinta yar ee xirta xijaabka oo jecel fashionka inay arkaan in iyagana boos uu uga bannaan yahay halkaasi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.